This love festival special for lovers. You're gonna be my only one if I give you words. You want me to be your lover, you're supposed to pay a rent. Little love is very expensive, oh. I'm very romantic if I see your pocket money. Usiponi pawe kuna wenzako anatamani. Kalbani fall in love, nanzana kufoli your money. Ukinipea doni takujia mbaka ndotoni. Sali, salio, pesa inanipele kandio. Ukilinge uzuli mimwenye nao. Listen, money's confusing my mind, oh, man confusing my brain. If I see my wallet, it's empty like no blood in my vein. Hata nguvu ya kupenzi kasina, pesa ndo imeshika mtima. Ukitaka nikuite kila jina, nipe pesa niwe wako mazima. I'm very romantic if I see the pocket money. Usiponipa we kuna wenzako anatamani. Kalbani fall in love, nanzana kufoli your money. Ukinipea doni takujia mbaka ndotomi. Life is deep, oh.